I won't land. Wagwan.
Oh my, I cannot close my eyes. Kill him down on a taco. They say something must kill him.
What you doing?
I cannot believe it. Pesa zangu nyingi miwisha na madem. Mwenyezi Mungu nilinde. Zinaweza kuwa nila 90. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuze chachi. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuze chachi.
Sheruti na miliki wana susu. Yanyote na miliki wana mzungu. Sijui kusu ya fonge nyevu ile nyasha nasha miwe na mikia machungu.
Ukisikia titi ujue mtoto ametuma location. Na mwambia aje solo amekuja na best.
Mara oh, mina taka nkae katikate
hey. Ni ache nyashi pite boss kwa ni mine.
Oh my, I cannot close my eyes. Kila mtana ona tako they say something must kill a man. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuze chachi. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuze chachi.